Nimushikire nywele mzungu, amenivuruga inye iye sauti kasuku. Ungingo la kucha na siketi, mweupe chotara mafuta alizeti, lipsi za kungata soseji, kucha igo twiga shingo kope oji. Nazake impo napenda akismile, nivute kama kiko tena nidekeze, nivute kama kiko tena nidekeze. Sa ndogo kidoti kiuno na pigo shoti sichoki marudi kitandani bolingo kilo. Nadhani umeelewa elewa nafasi mechelewa chelewa nadhani umeelewa. Kucha igo twiga shingo kope oji, nazake dipo napenda akismile, nivute kama kiko tena nidekeze, nivute kama kiko tena nidekeze. Ananichanganya kigori mzuri kama uapori, mwendo na shepu mimi hoi siko hoi kama toi, na bebwa deka deka ikarani enjoy yelele, washa washa washarani enjoy yelele, deka deka ikarani enjoy yelele, washa washa washarani enjoy yelele. Nivute kama kiko tena nidekeze, nivute kama kiko.